zwap.com. Famille.
Moyo wangu sabikila, moyo wangu shaipenda, moyo wangu shaiumiza na mapenzi. Moyo wangu limpenda mtoto nikazama sunu sunusu, kanivua nguo akaniacha mtu. Ona leo kanitelekeza, nilimwamini kampa moyo wangu, nilimwamini furaha yangu, nilimwamini daima peke yangu. Ona leo ameniacha mwenzangu. Hivi kwa nini mapenzi yanatesa masikini? Mapenzi yanatesa wenye salio. Mapenzi si unataka nini? Mapenzi mbona unaotesa wangu?
Maya,
ona nini wewe?
Maya,
basi niache mimi.
Maya,
Bena fasi
Maya, Maya,
sukuma damu za mapenzi
Maya,
ah,
Maya,
oh,
Maya.
Nini kampa moyo wangu, nilimwamini endo furaha yangu, nilimwamini daima peke yangu. Ona leo ameniacha mwenzangu.
Zwap.com.